Exclusive from ZambianTunes.com.
J-Cash. Neifiungunga butulilevi. Zeskol yonsen imfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomo GP. Bantu tawa, tawa. Tawa, 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, 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 tawa. Nawa pusa kumoku change. Nawa buwana pa inquiries. Metiche ya kangena ma salaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bees. Itamwa aliemu. Vanemu chenjele. This ye kwa tiche nifuna mutendele. Woy nae wati mpaka niku kwesele. Limomba rudi lobo katu kwensele. Fwele fiatu la batite economies badai. Nolatinebo gai waba gai gai. Tombe la pele kede. Fyompile po kwa tima elo tayali payday. Madajeo kwa tima skara. Jio natumu chepoto kufuala. Elonga nimpia ndalwala. Imitengo na shenelo lwanya. Neifi ungunga butulilevi. Says call yonsen imfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomu GP. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumoku take. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena ma salaries. Nishimwa yamba kalefoni paka please. Tawa, tawa.
Nayama like to kushupa, mwen mwen mwen, na obike po kushupa. Wala mbona te kushupa, fiobe fionga, mbona te kutumpa. Nisali wala mbikira busy, so you think your life is easy. Uchiri nefe mofati, ina mbona bofati, kwa tifeli mini disease. Na impose mporto, uro tempe miponto,
inisha kushemo.
Shirishi muti sota waswemo, shabke shirimpanga lolo piemo.
Mbunga butulilevi. Says call yonsen imfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomu GP. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumoku change. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena ma salaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bees. Itamu aliemu.
Holo ya funta don't call on me. Nikose kwa ya funta economy ndinge chimuti chabula ma branches so damwe swemo nolo kukwa tamotacha koze chayuma drying a kariba ungoli hainga folio mpaka limba kodi mudziwa bwana mukubwa nkani yakwa kwesemu bwana mukuba pakelo bago kama ndino pusa itali la kumozi na vapusa maza yanga ni ya fupi ndina penguini ina nikutala langu rizo nili jengwini
unga butuli lefi. Says call yonsen imfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipomu GP. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumoku change. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena ma salaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bees. Itamu aliemu.
They fucking lie.
Yeah, yeah. King Deza West Coppola, gotcha. Yeah. Yeah. Yeah.
Shino nshiku, boneka fia muma chapitia kwa tima bezi. Nalipisha no offense. Wafile wakose, hapa nina market full place ilionze. Mavans wanga walikuti jeka shivangene leta kupasila permit. Kigo palas tunga chito bweza mwana rapa alibe playlist. So we just watch and laugh. Okay ni chani chiza ni kalifia chifuka vons nilinavo. Penikala ni hotel west na mafans futi nilinavo. Gelo wanga na bright future kumbuyo raswa enchoma mumagago. Enchot nilipalevo inango. Mailo nilipondi nipoleka. Kansu ku Facebook ya polika. Kansu tuwa niteka potuma bed. Chituanjalatiwa ni pwanyila motoka. Those are cars we already drove guys. Vintu vachitia evolve. That's why nalileke chivele. She weekend inenja mukutia go five. Pazeti ya pakisa comedy. That's why in mankala nilipe comment. Nigwila na zea kalipo grila po. Wea napitia po ku college. Ino ni time young. Plus I'm the fly strapper. All these niggas be claiming the fly nanda. Nalipe nanfuni kachainama. Yeah, nalilu alishefia pala COVID-19. Whatever you call it. Walonga white nitea solid. Wali slow fuluba momolidi. And then one last word to everyone. And I don't mean to offend anyone. Unoni jemula wanyowa. Ninale kakalo wenza ka alion.
exclusive from ZambianTunes.com.
Play is so entertaining.